gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo Isaaq Duceysane oo marti ka ahaa barnaamijka dhalinyarada ee kubahow idaacadda Arlaadi iyo weyba uu isku waramay waliyaabogii in ku weynay ee xafiiska iyo dhalinyarada degmada iyo ku qoobadeen horumarinta dhalinyarada iyo bilicda magaalada. Gudoomiye Isaaq Duceysane weyba uu si sheegay in dhalinyarada degmada baydhabo iyo ku guuleysteen in iyo markaasayti horumariyaan dhalinyarada intii oo kale ee aan baahanayti in la garab suruma. Waynu se dhalinyarada kala dardaarmay in markaasay qof kasta oo dhalinyare qofka kale oo walaalshay uu kaalmay.
Na sanyaalkan ka dambeeyay hawlo badan oo ay jiraa iyo ku guuleysteen aan ku horeeyaan meel raay dib soo celintii bilicda magaalada baydhabo oo isxilqaan meel raay uu ka nadiifiyaani oo ka hagaajiyaani oo ka qurxiyaani laamiga cusub si simbaarga haytan maalmo ku hor way sameeyeen in uu nadiifini oo rinjo oo astaan ay una marayni oo meel raay laamiyalka caalamka sadalan rinji ay oo kale una rinji ay dhalinyarada degmada baydhabo un oo wal dhaqaale ama wal kalan ku weydiyaan wala un weydiyaan haayan in uu ka helna magac sharaf leh iyo meel raay in booska iswaal una buuina tan kale to inay un ku qayb qaadana olol nadaafadeed oo meel raay in xaafado magaalada iyo magaalada bab tan kale to wali sameeyay arrimo oo sports aya wali qowdaanay walay raw SYL cup iyana Ramadan cup iyo koobka nabada iyo isdhexgalka dhalinyarada tumanka xafadood koob shal dunyada ayaa magaalada baydhabo ka qowne oo marka ina qorshahan in kuwiin ay marka in dhalinyarada isdhexgalo iyo helan oo nabada saraanka to horumarada saraanka han iyo dhatiyo isbarada ki xafado shal dunku ko isbarada kelinka saani kala kasoo idhatiyo meelas isdhexgalayo ka helan sidoo kale wali sameeyanaya in dadka afurinta ku qayb qaadan oo meel raay in kaamka seena afur wadareed ku qayb qaadana in ku qayb qaadana tartan aqooneedkii oo meel raay guud ahaan idaacada magaalada baydhabo afar idaacad ku mid ah ka tartamay oo ka tartamayeen tumanka xafadood magaalada baydhabo xaafad kastana ee EB ya ka tartamaysay wali marka ilaahay ka mahdiyana in afar idaacadoodna tumanka xafadood qayb qaadeen tartansho oo marka muhiimad gaar ah u nasiyaan in dhalinyarada meelas isdhexgalayo ka helayaan aqoonti iyo akhlaaqdii oo saranka has en sidoo kale wali ku qayb qaadanay en tartamal tartamiyasho oo digmooyinka oo degmada baydhabo yana qayb ku haytay oo ay ku qayb qaadanayeen warbaahinta en dowladda Koonfur Galbeed oo yana magaalada baydhabo meel ay degmooyinka kaliya la tartamaysay oo dambeynna galay kaalinta lamaad marka intaas qorshooyinka ay ku badan wadnay wali kale wadnay in oo ciidi en walaalka adeen ciid walaalkana kiil ciid Ibrahim Shilaar Hoosameeyane dad oo wali siinayeen 200 qoys ka dhaw ya dhariidan qaybinay meel raay oo in iska jiraan dadka naafada ee dadka indhooliyalka ee iyo dadka oo meel raay waayelada iyo ciyaalka agoonta iyo meel raay ee dadka odan yarte ya way siinayaa dhariid